Black Market Records.
Oh yeah. Oh no no. Yeah, you know. Situationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. Situationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. Ship is sailing, we playing. I'm feeling you, feeling me. Akili zote zirushwe ile pande. Ooh Lord, what a time and place. So wrong with the beautiful taste. Tuko pamoja but only for fuck's sake. Can you call me, I know see for real now. Relationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. Situationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. Ukibonga sana utaharibu, ukiambia mtu ndo aibu. We keepin' it low key, lover in denial, so I'm letting it soak in. Sitawezana, nipende vile inafaju. Tusina masaya kuweza, damu inafanya nishindwe kukukataa, cause we so in love with the chase. Situationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. Situationships, tukipoteza tu relationships. Kwani nitapenda mara ngapi nikichezwa mara dhati ja hizi situationships. What a time and place. So wrong with the beautiful taste. Tuko pamoja but only for fuck's sake. Call me and no seek for real now.